ezinsukwini ezikhanyayo lapho umhlaba uhlele. Umphefumulo wephupho uphila phakathi kwethu. Uthando lwemvelo luhlaza, lukhanyisa izinsuku. Kukhona imicabango ethokozisayo empilweni. Umphefumulo wephupho ubhalela izinkumbulo. Njengemihla ethokozisayo emoyeni ogcwele. Noma izinsuku zishintsha, uthando luhlala. Ukhanya okukhulu kuvela emoyeni. Izifiso zethu zikhula, zibhakabhaka phezulu. Umphefumulo wephupho uthokozisa izinsuku. Izinkanyezi zikhanya phezulu ezulwini. Zikhumbuza impilo ethokozisayo njalo. Ngemigudu yokuphila sithola amandla. Umphefumulo wethu uhlangene, uthando lungaphandle. Ngokuhamba kwesikhathi sithola impumelelo. Uhlanga lwephupho luhlaza, lukhanya phezulu. Umphefumulo wephupho umoya opholile. Uthando lwenhliziyo luthokozisa impilo. Noma izinsuku ziphuma, uthando luhlala. Umphefumulo wephupho ubhalela izinkanyezi. Ngemihla ethokozisayo sikhumbuza izifiso. Umphefumulo wephupho uthokozisa izinsuku. Izinkanyezi zikhanyela, zibhakabhaka phezulu. Umphefumulo wempilo uthokozisa uthando. Izinsuku zikhanyisela, zibhakabhaka phezulu. Umphefumulo wephupho uhlanga lwethu luthokozisa. Ngokuhamba kwesikhathi sithola ukujabulisa. Umphefumulo wephupho ubhalela izinkanyezi. Ezinsukwini ezilandelayo umoya uhlele. Umphefumulo wephupho uthokozisa impilo. Noma izinsuku zihluke, uthando luhlala. Izinkanyezi zikhumbuza ngempilo eyethokozisayo.